Tshwantsho se mashoma mabini ana naini. Tsadza tira takho. Jesu urudziye abathu bohle ukuthi mabatsadzane batsadze netira tabo. Sifanele kuthi sisite abathu bohle neminye imifuda yohle. Jesu usirudiye kumnye wefo ochayiwe kabantu ababe bakho. Temba folo mnye umfuda usile kuye ositiye mthu lokho akafunaka itho yokubhatalwa ngoku na Jesu uyasiruda kuthi nasi sikafuni lutho ebathwini.